E ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, Scotty Morrison, tēnei me ngā upoko kōrero o te wāna te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi a kei te mautere o Waiheke o tira te whanga o Pūtiki Tonu, e tahi o te iwi o Ngāti Pāua, e whakatumatuma ana kia kaua e whakatūria he waha pū hou a kireira. Anā tai atura e te iwi ki ngā kōrero mō ngā Māori i whai i ngā tohu nui a te kuini, i tēnei te rā huritau o te kuini o Ingarangi, me ngā hākine kina e whai ake nei. Nā, kei te whanga o Pūtiki i te mautere o Waiheke, etahi o te iwi mana whenua o Ngāti Pāua, me etahi o te hapori o Waiheke, e noho whakatumatuma tonu ana i tēnei wānei. Ko tā rātou hea tete atu ki te whakatūtanga mai o tētahi wahapū hou ki taua whanga. Kei te karanga te hunga nei ki te minita i ngā take taiao, ara kia David Parker, kia aukati ia i tēnei wahapū hou kei raru te kāinga o ngā korora. Hei tā Drina Paratene o Ngāti Pāua. Ko ngā kororo nei e harikoa katoa nei tēnei wānei e tino orarawa atu ana nō hoki, engari ki te tangohia tō rātou kāinga, kāha, kei te tino māharahara te iwi o Ngāti Pāua ki tērā āhuatanga. Nā, ko kahurangi tūreiti Moxon, tētahi o ngai tātou, kua whai wāhi ki te ohu, ka ta tohu i ngā prihimana, kia pai ake tā rātou whakawhanaunga mai ki a tātou o te ao Māori, kia tahuri ake tātou.
He tino nui e nei mahi, te mahi i raro i te kaupapa o te whakatikatika o ngā mahi i roto i te manatū pirihimana. Ko ōku whakaro o tēnei ki te whakamana ngā whānau katoa i raro i te tiriti o Waitangi.
E rua ngā kahurangi hō o te ao Māori e karemā rā ko kahurangi hinewehi mohi mo tōna māia, mo tōna kaha i roto i te rā ngai waiata mo te hiatau. Tai atu rā hoki kia kahurangi Ruia Morrison. Rā te Māori tuatahi kia haere ki te whakataetai tēnehi o Rongonui o Wimbledon. Anā, ko te tāne Māori, ko tā Iaiane, ko tā Wayne Buck Shelford, e mohi ona tātou ko wai tērā nera te kaihau tu o mua i te kapa ōpango. Hoi anō, ko etahi atu Māori i whai i te CNZM, ara Companions of the New Zealand Order of Merit, tohu huanga o Aotearoa, ko ahorengi Angus Hikairo McFarlane, anā ko Mr. Harry Haerenga Rangi Mikaere, tai atu rā e te iwi ki Mr. John Webster te kāpene Thatcher. Nā, ko te premier tētahi o ngā manukura, tētahi o ngā manuhiri a rangatira i tai atu ki te whakarewatanga o tētahi kaupapa whare hou ki roto i te rohe o Ōtara i ngā rā tatanei. Anei rā atunui ārangi McLean kaumātua o te tonga o Tāmaki.
Era mumo whare ka tūano ki roto i kirikiri roa ki te kia noho haumaru e ngā whānau roto kirikiri roa i roto i ākoe e te arawara. Kei te tūano era mumu whare. Te wāhana ki a Megan Woods, te minita Megan Woods, i haere mātou te tautoko iaia ki te whakatūwhera, ki te mana e hura i ngā whare e tū o tū mai ki roto i te hau āuru, ki roto o Waitākere.
Kua tūwhera i te mātā wai, he rau na whāngai pūtea ki ngā kaupapa whakarau ora reo, i roto i ngā rohe pēnei te wai pounamu, te tai tokerau me tainui, anei rā te wai horoi Shortland, tētahi o ngā toihau takirua o mua o te wā o te mātā wai.
Amo i tō tātou reo ngā te hunga e whai whakāroana ki te whakarau ora tanga, me te whakaurunga anō hoki i roto i ngā tini āhuatanga, o tēnei rohe a o te mote motu katoa. Ara i te mea ko te taitoke rau āmahe i tēnei wā, kei te whai muri atu mātou i rongo a kauina mahi anō hoki ka tuwhera ko te wāhi ki a Tainui. I mua atu i tērā ka puare ko ngā tono ki te wai paunamu, ka hore i te tino tawhiti ka whai muri ake te whānui tanga atu o ngā rohe.
E whai ake nei e te iwi ko ngā tai pitopito hā kinekina.
This long weekend, let's keep playing it safe together. Scan QR codes and turn on Bluetooth tracing in the app. If you're sick, stay home and get a COVID-19 test. unite against COVID-19.
I tuki ngā kapa e rua e noho nei ai ki te kōtihi o te papatātai ANZ Premiership. Poi tarawhiti tāku e kōrero nei e tīwi ara i nā pō. Anā ko Grace Nowicki te tino mō te kapa Northern Mystics i toa nei ara ki ngā Northern Stars 6-3 ki te 6-10. He momo whakatū meke tēnei i te mea ko te Northern Stars te kapa I noho nei, hei kapa makau kia toa I roto I tēnei tākoro o tira ko rātou I te tino kōtihi o te papatātai mu I te tākoro nei. Engari te mutungi ho, ko ngā kiri tata ara, ko ngā Northern Mystics I toa ki ngā Northern Stars I nā pō. Ko Grace Nowicki, te ringa titere, toa o te kēmu. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko nā te manga.